dakika mbili nafika hapo usichoke no usichoke ndani ya siku kambili na kupeleka shopping mo usikonde ndani ya wiki kambili kuna hela naipata so itoke ndani ya miezi miwili nitakupeleka upone home usikonde yeah usikonde nilikuwa busy tu na kazi nilisinzia mapema juzi afu pia simu ikuwa na charge nikamkia ofisini kazi ni nyingi mimi ndo nkawa in charge afu weekend nitakuwa shutdown maana wazazi wananihitaji
uongo eba na
nesia zako so sometimes what I have to lie nikisema kile ambacho we unahitaji kusikia uneza die ubaya kila ambavyo mintajibu we lazima cry si unajua na kupenda alive haya makosa I don't know why plus nikikupo kweli mtupu kesho tutondoka mpupu tantia aibun baki mtupu ntasimangwa kila group UFI manza by the way leo siku ntakuwa busy afu kesho kutwa nenda marathon ntakumisi le kichizi
ebana
spending game be wanna penda ngenga spending game spending game